Genie X double six.
Batman pun. Gina, na na na. Another one. One sunny, you know I want it sunny. You go give me sunny. For this your body sunny. You generate Batman money. My generator sunny. Yeah, you want my pony. Biggie, heavy is for you. For you. My ready, my ready. Let me show you something that you never see.
You never see.
My ready, my ready. Let me show you something that you never see.
Never see.
I love you more now than if in the camera. Alafu mbona unanipa na uchizi. Alafu mbona utampata kwenye fizi. Alafu mbona nikika mbona nikisi. Natamani izi raha ziwe leo, ziwe kesho na hata milele. Natamani haya mapenzi yawe leo, yawe kesho, na hata milele.
Yawe kesho na hata milele.